onye nwobi n'elu,
onye nwobi o nwanne abate oyibo,
agwa onye nwobi n'elu,
onye nwobi o nwanne abate oyibo,
oda abate oyibo,
oda abate oyibo,
oda abate oyibo,
oda abate oyibo.
Ewo na malego
mu, oda abate oyibo.
Wanne no bulegu mwaka,
oda abate oyibo.
Ego oyibo no bara na jekije. You must do one or two things before you make it in life. Onye mwobi nuwa,
onye mwobi o nwanne, abate goyibo.
Chai, ewu chibo, ewu chukwu keluwa. Chukwu keluwa di ewu. Uwokele kediye kuo Akwa chukwu mene kaimalu nenuwa Nadi abaka chife na talo Obo nye baka we mutife na talo Ajutuka minaju Umu bosi nine o Umu gesu nine o Muma boti bangwa mudibe Nemeko nyobo na malu Kimwe nobi wetu bego ibo Naka nenge mwobi nenu Omwe go ibo Onye jetwe gaburi ifu mwaka Onye mwobi Naka bego ibo nenu uwa malu ya malu Maka nonye nabaro nketa nabaro nungiga Jezi tuba nega chukubu nyenu Olo Onye nangwe resi se jazilo Ima no mewe kate eje pa fika Onye mwobi obate go ibo Onye mwobi onwe koton kego Ovifane wude muno birine Ego ibo rapu go bodo mmano Weje bo bodo mwo weje vili Before some people make it in life Some we belong, some we commit Before they make it in life Ego ibo no ni ba Ego na ba chupo bete go ibo Obule wu mwaka Una nugo Ako onye mwobi nenu wabate go ibo Umibo onye mwobi nenu
Onye mwobi o mwane Abate go ibo
Ako onye mwobi nenu
Onye mwobi o mwane Abate go ibo
Oda abate goyibo,
oda abate goyibo,
oda abate goyibo,
oda abate goyibo.
Ewu na malego,
oda abate goyibo.
Wanne no bulegu mwaka,
oda abate goyibo.
Ego yibo no bara na jekije. You must do one or two things,
oda abate goyibo.
Before you make it in life,
oda abate goyibo.
Onye mwobi nuwa,
onye mwobi o nwanne.
Abate goyibo. Zubi Mike, Papa Ndiala, Eze Ndiala, Nsibwasi, Ewa Mungoti, Bawa Mungoti, Kumbalo, Onye Mwobi, Onye Goyibo, Imwobi, Eze Abate Goyibo, Wanne Noburi, Mwabwobi, Ima Noburogi, Babi, Bakadi, Babini, Wanne Mwobi, Ije basi siete nejo, make go ibo Ezi bo imobu ni mwobi Ime basi sieme neme, make go ibo Ike li fasi siedi neli, make go ibo nemu Ike mi fasi siangu nangu, make go ibo Obje jachwe gonu, ima noburifu mwaka Ezi oyibo, ezi nwanne mu Obu neme gakaje, ene mwanye newerego Nwanne mu niga kobi, ezi oyibo niga gamu Wetube go ibo Giwe mweru oche nuwe ega makama, ego joso Ego nenye obala, ego nenye ndo, ego nenye arisike Ife ego naluwa nenu wano rika una mogo no dogu brodainem ibu rogi ibadogo ibo uwe fobaitachi uwa babalu disia onye bona mwabi kichudego ibo kichudego ibo nuwa oku onye mwagi oye mwabi o wana abadego ibo wane no bilayo na tru toko kumi bogu onye mwabi nanu
onye mwabi o wane abadego ibo
oku onye mwabi nanu
onye mwabi o wane abadego ibo
Oja badego ibo,
oja badego ibo,
oja badego ibo,
oja badego ibo.
Ewo na balego,
oja badego ibo.
Wane no bulego maka,
oja badego ibo.
Ego ibo na barane jekeje. You must do one or two things,
oja badego ibo.
Before you make it in life,
oja badego ibo.
Onye mwabi nuwa, onye mwabi o wane. Abadego ibo. Umuwa, we are a new generation. Oh, this is our new generation. It's a spiritual world. Oh. One mulanya oda umu enu wanine onwe lajuju monaju onye na nwere obie na di South Africa ije na South Africa imana menu pasabia na bambo nu wanu maka ego oyibo ije menu Holland menu pasabia na bambo Maka ife ego oyibo Ijeba America Menu posadia Maka ife ego oyibo Ijeba nu China Mobu India Menu posadia Wena bambo Maka ego oyibo Ijeza nu Malaysia Menu pasadia, nena chwe goyibo, katute goyibo. Ifo puni neme menu, ina zwafla, ina lolu wanyibo. Ine tiye bunenu wanyin, ina lolu waka, ina chwa chichi. Biko mwenobi, wene meko puni neme ho. Onye mwabi nanu
Onye mwabi o wane Abadego ibo
Onye mwabi nanu
Onye mwabi o wane Abadego ibo
Oja badego ibo
Oja badego ibo
Oja badego ibo
Oja badego ibo
Ewo na balego
nu Oja badego ibo
Wane no bulego mwaka
Oja badego ibo
Ego ibo no barane jekeje You must do one or two things before you make it in life. Onye mwabi nuwa, onye mwabi o wane. Abadego ibo. Kanje nunenu wanyinu. Kande kene mbi nwelobiwe. Abadego ibo. Makanego ibo di mi bata bata o. Kambula gumu na kobo dambulu mu Anoba kanana o Kamu kene senoso Tango do nye kachubwe neja Ikenge chimeleze Ikenge nigadio Ikenge chimeleze Ndisi zina noba Onyoma nigi mani welobi Odogi kalika Otiba nikenei Onyoma nigi ma Yesu mogolo dia Wosa wo Odogwa nye gonyo nye 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 onye ọma n'isi owe sibe ọgaranya obi sali sali ọgaranya obi nye n'ọjọ otu igbo n'ọnụ eke n'oyi n'enu onye ọma n'ịga dị ịga dị ike echi ndị egwu m ka anyị ike n'ike nga anụ nwere obi odogwu ịka leka ịga dị onye ọma n'isi osibe onye ọma n'ibi mma onye dị nsọ anụ ụbọchị ga-eme ọnụ ike nga n'ịga dị ka mbụ ụlọ egwu m jeke n'elu ọgaranya ngana onye m ji eme ọnụ onye ji wedo ebube anụ nwere obi abịa abụ onye ga na-ekwukwanụ injinia o si n'obi akụpọtụ nwa nwanyị na n'ọba o akụpọtụ nwa n'ibi igiligi ego odogwu n'ịga dị onye nnu tupu kelu gị salụ ga-arụ na nwa tupu kelu gị na-amalụ gị ochi n'ụtụtụ efifi abalị mana mmụọ na mmadụ akụpọtụ nwa nkodoto akụpọtụ nwa ego gị agbago afọ ọnụ odogwu galika onye ọma n'izu osibe onye ọma n'ịdị mma ndị egwu m ka anyị kenye akụpọtụ nwa akụpọtụ nwa obodo ụgbọ nwa n'ịga dị ọgaranya chukwu sitelu n'elu ụwa ị na-atụgharị n'ụmụ ogbenye achụ ome ogo n'ịga dị akụpọtụ nwa nwanụ na-anya ọba ka mbụ ụlọ egwu m jebe obodo tọki obodo oyibo kenyi ka ndị ekene m onye ochi edola igbo nwoke mali mma ka nwanyị chinwe ndụ ojukwu prince of tọki ogbuofichie dịka obi wanụ na nị ọba niile ọdịna nwa wee bata ego oyibo obere nwa chukwu fụrụ ị n'anya inwe ala obi akwanye gị ji wee kpata ego oyibo otu igbo na-eke n'eyi jie dịka obi odogwu onye oche dola igbo nwoke magharị nwaanyị na mma chukwu egosigo yi o jiri ise eme ọgọ onye ọma n'ịga dị onye n'ụwa chie dịka obi si m kenere ya ezoli ego ihe mrs esa ugomma osodie ma ọgọ ezi nwanyị vụlụ dị ya n'anya ezoli ego prince of tọki golibo nụ na chukwu gọziri onye agọzi chukwu vụlụ unu n'anya unu chebe n'unu ga-elu unu nataba n'unu ga-anatara ugo ife bụ n'unu na-eme na chineke unu na-azụ n'unu sobilio otu igbo ebula egwu wee jebe obodo okija na mmadụ nọ n'obodo okija ka ndị okenye nụ the youngest chief chief uzobi obi efuru dike nwanụ n'okija ọhụrụ nnukwu mmụọ n'ịga dị otu igbo nwe mmụdị igbe na-ekene yio odogwu dị so n'ife na-eme odogwu nwere obi n'ịga dị onye nwe obi n'elu ụwa na-akpata ego oyibo odogwu ndị nwere obi leta iji kpata ego oyibo n'elu ụwa obi ọfụrụ dike nwanụ n'okija n'ịga dị limuo n'elu ụwa n'ịga dị ka echi na-eche dagwagwuo na-eche dagwagwuo CEO Sarah Max Hotel Nigeria Limited obi ọfụrụ dike nwanụ n'okija papa Sarah Billy ọgaranya chukwu sitelu n'okija odogwu biri obi ọfụrụ dike n'okija ụmụ igbo bụ onye nwe obi n'elu
onye nwe obi
ọgbado ego oyibo mugani jebo bodoka na madu nonoko Mr. Kana you baneme Ego diso ni boni me wonyoka Onyo monu mekene yini so wesibe For much young man Kota building materials na Lagos State Onyo monu so sibe Mbodobo mwani gima Ego diso ka ineli Ego diso ka ineli Kambula wuna tobo doba Obodo nene na mulumu Kamu keni kodyo rujo kama Akunesio dike wana na nyoba Obole mwachuku salarueko Onyoma nidima Ovago silopuwe mendoba nine Onyoma nostra Onkwa nostra kije lupe chili Obole mwanikadi niso wesive Akunesio dike nidima Kandye obodo Thailand Obodo nocha kainejo Ibo tibete obodo nibo Kandye na nostra dibe Ije loba na Thailand Ije lobo kemongu na Thailand Obale mwaniso sibe Ife chulonu na Thailand nibima Odogu mwe lobi we batego ibo ni gadi kechi Ewa na maleko nuwa amulegu mwaka Oge mwobi omwego ibo Ijoloba na Thailand kwe lobi ngrine Lako ji batego ibo Ijoli manego kia kalige mwosu
Ijoloba na Thailand
Obele mwanyo bachide
Ijoloba na Thailand
Onyoma niso sibe Chuku na nyelu ginyipo kundina Baboruzo kane rube lusi Manu chuchu nefife na bani Onyesi ni bevi Onge jemi zelumili Ijele Thailand Onyoma ni gima Onyoba da balast ni fobuna Nobodobu noji nube kochili Aye mama Aye kekeke Aye mama Ijolo basi muke mele esi nyo broda ya Uche nadibe Eza yoni wanu na nyoba nine o Eza yoni Ezio imune kadi Eza yoni wanu na nyoba Ibo tiba mwe mudibe Eje bobo di ichi London Ani chika ineje na madu noni yao Na madu noni yao Kande kene nu chifu Gabriel Si okafo Anu dino nyu santobo Ngisi zina nichi yo Anu nilunda nyu kuna lisi Ngisi zina nichi Onyoma niso sibe Akwemwebe wanu na nichi Akudonu wanu nipia Esi bo yoti Anu mwelobi onu mekene yi Onyoma nidima Onyoma nikuswa CEO Konga brosoto nidima Nigeria Limited Member for Trust Foundation, Trust India, Onyoma Nidima, Onyoma Nisobiyo, Akwemwe Biba Mekeneyi, Akwemwe Biba Mekeneyi, Ndengu Mune Keneyi, Anu Nino Nyusa Nendebo, Nungwe Lobiyo, Odogu Nikalisile, Nikalisile Obiko Dalune Nuwa, Anu Nino Nyusa I'm going to go. Emi don na Malaysia. Emi don na Cambodia. Emi don na Dubai. Imoni na Rifide. Odogu Mwelobi. Odogu ni Mwelobi ni Duso. Nako Odogu Eburaga Inem. Odogu Mwelobi nonyo mani gima. Oti mane keneyi. Onyo mani so sibe. Emi don. Kumi bogo nye wobi nenu, wonye wobi o mane. Abade goibo, bogo nye wobi nenu, wonye wobi o mane. Abade goibo, waga abade goibo,
waga abade goibo,
waga abade goibo,
waga abade goibo.
Ewo na balogo,
waga abade goibo.
Wande no bulegu waga. And you can end them well up with other goyibo. Can you manu not? Can you get a galanyanga? A galanyanga, you're going to know what? But then we're young women. How can I not be here to sell salin? I'm on that kind of war. Chief of Matayas, you get to work. CEO above blessing Africa beauty one your ma Bolo New Delhi in India on your manunu so sibe jide gwanu kunu jimenu nakana kunu jibima ekwa gumagabu ndi mwalobi ekwa numakija namadu nanakija. Kanga Kenanu, Prince, he got to go on the boat. I can't get with no one who not get
out
of the water. Who not get out of the water? 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 Ofumbaji, ofumbaji wanu no kija, niso wesige, onyo mani
kima.
The president of the Brothers Club, New Delhi, India, onyo mani kima. Chairman no kija, United Brothers, New Delhi, India. Treasurer, Anambra Progressive Union, New Delhi, India. CEO, Royal Garden Hotel Limited. Akonye watalusi mukeneliye, mukeneliye lolo ya. Nancy will be bonded. I don't need your niece or Sibyl. I go near with a Lucy Mook and Melia. What you wear them? Don't you go over? Odibo, Minister of Finance. Okay, where the Lunan Nukwadio? I go near with a Luni Melia. Chuku Gossi, the Gagossi. No, no, Gadio. Unda Wumuji, Nasia Wumika. Kanjaba Nukana, Namadu Julukana. Kanje Kenen, Chief Samuel, Chukuma or Ramosim. O Wafi Nukavi, on your money, the ma, on your money, so Sibe, O Wafi. Umi Boba Wakwadike, Imanotasa. I want to be
your
This is in my
number.
Chukuga Puya Chiki,
if
only Melody Panagana,
Banda Levi,
Banda Lutia Pumunagana, Banda Muni Metalumumba, Aki Melody, Abaya Puya, Chukuga Puchia, Omogoni,
O Wafi Nukefi,
on your money, Dima.
O Wafi Nukefi.
Sanctus Global, Ghana Limited. Sanctus Global, Nigeria Limited. One man came on the Gadilimo. So Niru Niru Ki Ganaga, Niwerosu Nachiyasu. Chuku Debeyi. Umi Bokwanya Wabi Nenu.
Onye
mwa bi o manne,
abate
go ibo. Onye mwa bi o manne,
abate
go ibo. Oda abate go ibo.
Oda abate go ibo.
Oda abate go ibo. Ewo na mwa le go
mada.
Oda abate go ibo. Wane no mule du mwa ka. Oda abate go ibo. Ego ibo no bada ne te duje. You must do one or two things. Before you make it in life, Onye mwabi lu, Onye mwabi lu, Onye mwabi lu, Onye mwabi lu.
More music at ibosongs.com.